Esule ekumi n'omusanvu. Mukama n'agamba Musa nti, yogera n'Alooni ne batabani be n'abaana ba Isirayiri bonna obagambe nti, ekigambo kino Mukama ky'alagidde ng'ayogera nti, bw'abangawo omuntu yenna ow'omu nnyumba ya Isirayiri anattiranga ente oba omwana gw'endiga oba embuzi mu lusiisira oba anagittiranga ebweru w'olusiisira n'atagireeta ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu okugiwaayo okuba ekitone eri Mukama mu maaso g'ennyumba ya Mukama, omusaayi gunaamubalirwanga omuntu oyo ng'ayiye omusaayi, era omuntu oyo anaazikirizibwanga mu bantu be. Abaana ba Isirayiri balyoke baleetenga saddaaka zaabwe ze baweerayo mu ttale mu bbanga bazireetenga eri Mukama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu eri kabona, ne baziwaayo okuba saddaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe eri Mukama. Awo kabona anaamansiranga omusaayi ku kyoto kya Mukama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu n'ayokya amasavu okuba evvumbe eddungi eri Mukama. So tebakyawangayo saddaaka zaabwe eri embuzi ennume ze bagoberera okwenda nazo. Eryo linaabanga tteeka gye bali ennaku zonna mu mirembe gyabwe gyonna. Era onoobagamba nti bw'anaabangawo omuntu yenna ow'omu nnyumba ya Isirayiri oba ku bagenyi abanaatuulanga mu bo anaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa oba saddaaka n'atakireeta ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu okukiwaayo eri Mukama, omuntu oyo anaazikirizibwanga mu bantu be. Era bw'onaabangawo omuntu yenna ow'omu nnyumba ya Isirayiri oba ku bagenyi abanaatuulanga mu bo anaalyanga ku musaayi gwonna gwonna n'ateekanga amaaso gange okwolekera omuntu oyo alya ku musaayi ne mmuzikiriza mu bantu be, kubanga obulamu bw'ennyama buba mu musaayi, era ngubawadde ku kyoto okutangiriranga obulamu bwammwe, kubanga omusaayi gwe gutangirira olw'obulamu. Kye nnava ŋŋamba abaana ba Isirayiri nti tewabanga kumwe muntu anaalyanga ku musaayi, so n'omugenyi yenna anaatuulanga mu mmwe talyanga ku musaayi. Era bw'anaabangawo omuntu yenna ku baana ba Isirayiri oba ku bagenyi abanaatuulanga mu bo anaakwatanga ensolo yonna oba nnyonyi yonna eriika ng'ayigga, anaayiwanga omusaayi gwayo n'agubikkako n'enfuufu, kubanga obulamu bw'ennyama yonna omusaayi gwayo guba gumu n'obulamu bwayo. Kye nnava ŋŋamba abaana ba Isirayiri nti temulyanga ku musaayi gw'ennyama yonna yonna, kubanga obulamu bw'ennyama yonna gwe musaayi gwayo, buli anaagulyangako anaazikirizibwanga. Era buli muntu anaalyanga ku eyo efa yokka oba etaaguddwa ensolo oba nzaalwa oba mugenyi anaayozanga ebyambalo bye n'anaaba mu mazzi n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi n'alyoka aba mulongoofu. Naye bw'ataabyozenga n'atanaaba mubiri gwe, kale anaabangako obutali butuukirivu bwe.